Lukka suura sappo e jowee tati. Aaya cappanɗe tati e go'o. Yaaki cappanɗe tati e nayi. Yeesu meti metuki tataɓi dow no mayrata. Sey Yeesu noddi tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo ɓe kakkiti o wi'iɓe, raɗɗum en njahay Urushalima, nden koo ɗume ko annabo en bindi dow ɓi neɗɗo ɗum heeway, ɗum nangaymo, ɗum hokkitiramo nder juuɗe heeferɓe. Ɓe njukkitamo, ɓe kuɗamo, ɓe tuttanamo jooɗe, ɓe piyamo, ɓe mbaramo. Nden nyalnde tatawre ummoto daga mayde, tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo ɓen paamaayi ko o wi'i dow hoore maako. Faamu ɗum suuɗanake ɓe, ɓe keɓtaayi dow koo ɗume o metata. Yaa Allah joomiraawo, laamiiɗo lamlamɓe, joomu bawɗe e anndal, emin torooma nder yidde maaɗa e yurmeende maaɗa, hokkumin faamu e ma'ana aayaaje maaɗa ɗe min janngi ɗo'o. Aamin. Banndiraaɓe am, en nanii nder aayaaje ɗe no Yeesu Almasiihu ko annabi Iisaa aleyhissalam metiri e njayri dow mayde muuɗum. Bo nonno nanɗen nder aaya cappanɗe tati e go'o yaaki cappanɗe tati e tati wi'i, sey Yeesu noddi tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo ɓe kakkiti o wi'iɓe, raɗɗum en njahay Urushalima, nden koo ɗume ko annabo en bindi dow ɓi neɗɗo ɗum heeway, ɗum nangaymo, ɗum hokkitiramo nder juuɗe heeferɓe. Ɓe njukkitamo, ɓe kuɗamo, ɓe tuttanamo jooɗe, ɓe piyamo, ɓe mbaramo. Nden nyalnde tatawre ummoto daga mayde. Banndiraaɓe am, en nanii nder aayaaje ɗe annabi Iisaa aleyhissalam noddi tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo, waato almaajiriyen maako sappo e ɗiɗo, o hakkitiɓe wuttutugo, o wi'iɓe e njayri ko heɓatamo to ɓe njahi Urushalima. Gam en nanii o wi'iɓe, raɗɗum en njahay Urushalima, nden koo ɗume ko annabo en bindi dow ɓi neɗɗo ɗum heeway, ɗum nangaymo, ɗum hokkitiramo nder juuɗe heeferɓe. Ɓe njukkitamo, ɓe kuɗamo, ɓe tuttanamo jooɗe, ɓe piyamo, ɓe mbaramo. Nden nyalnde tatawre ummoto daga mayde. Banndiraaɓe am, ɗo e wanginana'en e njayri mayde annabi Iisaa aleyhissalam dow gaafaangal n hebbinki annabaaku ɗum annaba'en Allah ɓe ndenno ngaɗi. Ɗon maa e tabbitinana'en mayde annabi Iisaa aleyhissalam dow gaafaangal n siri Allah joomiraawo e hoore muuɗum daga arande, gam hisnuki ɓii aadama fuu daga hakke e kiita maako garayka nyalnde darngal. Gam Allah joomiraawo waɗi e laawol mayde annabi Iisaa aleyhissalam tan ɓi aadama heɓirta yaafuye hakke e nattuki wuro maako waato aljanna. Gam non banndiraaɓe am, sey paamen ɗo wiiki mayde annabi Iisaa aleyhissalam n siri Allah joomiraawo e hoore muuɗum gam hisnuki ɓi aadama fuu daga hakke. Non bo o yiɗi o waɗi gam puukooliiɗo ko gaɗuɗo iimaanu e mayde annabi Iisaa aleyhissalam dow gaafaangal heɓa yaafuye hakke e kisnam daga kiita Allah garayka nyalnde darngal e nattuki wuro Allah waato aljanna. Gam non ɗo en nani Yeesu Almasiihu ko annabi Iisaa aleyhissalam wi'i tokkuɓe ɗum e njayri ko heɓatamo to ɓe njottake Urushalima. Amma en nani aaya cappanɗe tati e nayi wi'i tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo ɓen paamaayi ko o wi'i dow hoore maako, faamu ɗum suuɗanake ɓe, ɓe keɓtaayi dow koo ɗume o metata. Banndiraaɓe am, en nanii ɗo almaajiri'en annabi Iisaa aleyhissalam koolilaaɓe maako sappo e ɗiɗo ɓen ɓe paamaayi ko annabi Iisaa aleyhissalam wi'iɓe dow mayde muuɗum. Daliila ɗum bo woni tokkuɓe annabi Iisaa aleyhissalam sappo e ɗiɗo ɓe e yahudanko'en fuu e kammino to Almasiihu wari waato kisnoowo, o maayata amma o laamotoɓe iri laamu duuniyaaru. Gam non ɗo nde annabi Iisaa aleyhissalam metaniɓe dow mayde muuɗum ɓe paamaayi, huunde ɗum nattaniiɓe nyiwre. Non maa e jaamanu meeɗen hannde e woodi bi'ooɓe ay annabi Iisaa aleyhissalam maayaayi gam e ɓe nyuma. No ɗum waɗata annabi Iisaa aleyhissalam annabiijo Allah mawɗo bo o'o maaya? gamnun Allah jabai wai mai be annabi Isa alaihi salam barimu amma dun wailu nandi mako e goto der tokkube mako almajiri en mako kokkitirdomo be barimo e battudi annabi Isa alaihi salam gamnun annabi Isa alaihi salam mayai Allah jomirawo no hoccidum e yonki yaki dow amma bandirabe am der ayaje de innani annabi Isa alaihi salam e tabbitinana en dow maide mudum e ummaki mudum daga maide bo nonno nanden o wi der ayaje den do raddum en jahay urushalima den kodum e ko annabo en bindi dow bi neddo dum heway dum nangaymo dum hoccitiramo der juude heferbe be jukkitamo be kudamo be tuttanamo jode be piyamo be baramo nden nyalde tatawre ummoto daga maide bandirabe am do annabi Isa alaihi salam e tabbitinana en do maide mudum e ummaki mudum daga maide gam non sey pamen do wiki Allah jomirawo e wodi dalila ko wadi wali annabi Isa alaihi salam mai do gafangal dalila dum bawani e lawol maide annabi Isa alaihi salam tan bi adam hebrita yafi hakki e kisnam daga kita mako garay ka nyalde darangal e natuki wuro mako wato aljanna dum woni dalila maide annabi Isa alaihi salam do gafangal gam non emi do Allah jomirawo dawtana en sirru famu dum der berde meden o dawtana en imanu der berde meden gam jaben gonga ka tokkodin keben nattuki wuro Allah wato aljanna baraka imanu meden ko holare meden do ko Allah jomirawo wadani en ilawul maide e ummaki annabi Isa alaihi salam amin Luka sura 10:3 aya 34 yaki 43 Yesu yamditini bumdo torotodo nde Yesu badi yottaki gariri Jeriko goddo bumdo e jodi haade datal e toru nde bumdo onnani yimbe dudbe e jabbo o jami ko wangi be mbiimo Yesu najarankejo jabboto o noddi e sembe o wi Yesu biddo Dawda yurminanam jahobe Yesu kabani mo mbiimo de'ita amma o beydi nodduki e sembe e mo wi'a biddo Dawda yurminanam gam non Yesu dari wi dum wadda bumdo onto mako nde o baddoyi haade Yesu jamimo wi dume ngidda mi wadamma o wi modibbo emi yidi bumtinayam sei Yesu wiimo wumtu hulare maada yamditinima don e don gite mako bumti o tokki Yesu emu manta Allah nde wonbe don gi fu ko wadi kambe mabbe manti Allah bandirabe am nder ayaje de innani habaru no Yesu almasihu ko annabi Isa alaihi salam yamditiniri goddo bumdo innani nde annabi Isa alaihi salam e mobgal himbe dudbe natti wondi gariri bietendi Jeriko haade datal ngal e wodi bumdo jodido e toro sadaka nde bumdo onnani himbe dudbe e jabbo sey o jami ndume wadi himbe dudbe e jabboro ni hi sey himbe ben biimo ay im Yesu najarenkejo wato annabi Isa alaihi salam jabboto innani aya 38 yaki 39 wi o noddi e sembe o wi Yesu biddo Dawda yurminanam jahobe Yesu kabani mo biimo de'ita amma o beydi nodduki e sembe e mo wi'a biddo Dawda yurminanam bandirabe am do e hollain lalle bumdo onnani no habaru annabi Isa alaihi salam e huwa kude kaydinide e yamditinki ko iri nguye nyawu gam non do innani nde onani annabi Isa alaihi salam jabboto nder imanu o jefti hononde mako sembe e mo nodda annabi Isa alaihi salam e mo toromo o yurminanamo o humtinamo innani yimbe jadobe annabi isa alayhi salam bin kabanimo ude ita amma ujabai udauti eftuki hononde sembe imonodda annabi isa alayhi salam yurminanamo yamditinamo aya chapande nai yaki chapande nai yetatiwi gamnun yesu dari wi dum wadda bumdo wonto mako de ubaddo yade yesu jamimo wi dume ngidda mi wadamma o wi modibbo emi yidi mbumtinayam sei yesu wiimo wumtu hulare maɗa yamɗitinima ɗon e ɗon gite maako mbumti o tokki yesu emo manta allah nde wonɓe ɗon gi'i fuu ko waɗi kamɓe ma ɓe manti allah bandiraɓe am en nani gam imanu bumɗo o eno o naacori e nodduki annabi isa alayhi salam yurminanamo sei annabi isa alayhi salam dari wi ɗum waddamo nde o waroyi haade annabi isa alayhi salam ƴamimo ko o yiɗi o waɗanamo en nani o wi'i emo yiɗi annabi isa alayhi salam wumtinamo o tabbitini o waɗi imanu annabi isa alayhi salam e wodi bawɗe wumtinkimo non bo ɗum waɗi bo nonno nanɗen nder ayaje ɗen ɗo sei yesu wi'imo wumtu hulare maɗa yamɗitinima ɗon e ɗon gite maako mbumti o tokki yesu emo manta allah gam non bandiraɓe am hani ekkitoɗen daga bumɗo o garten ɓe imanu ko holare dow annabi isa alayhi salam hani enen ɓiɓɓe adama ɓe hakke ɓe sheɗan wumni gite ɓerɗe meɗen toroɗen allah jomirawo yurminana en feerna gite ɓerɗe meɗen hokka en ɓerɗe ɗe imanu dow annabi isa alayhi salam bo bumɗo o gam keɓen nattuki wuro maako ko aljanna gam non bandiraɓe am hani paamen enen ɓiɓɓe adama ɓe hakke en mbawata nattuki wuro allah ko aljanna sei e lawol yurmende allah e moƴƴere muɗum tan gam to na e lawol yurmende allah e moƴƴere muɗum wala ɓi adama bawayɗo nattuki wuro allah ko aljanna gam non bandiraɓe am sei paamen ɗo wiki allah jomirawo hokki annabi isa alayhi salam bawɗe na yamɗitinki siya jamu tan amma ha e bawɗe hisnuki ɓi adama daga hakke e kiita allah gareka nyalde dargal e yaruki ɓi adama wuro allah ko aljanna gam non bandiraɓe am kettinittoɓe bo bumɗo hani gaɗen ka toraki allah jomirawo o yurminana en o moƴƴana en gam keɓen nattuki wuro maako ko aljanna gam e lawol imanu meɗen bo bumɗo dow annabi isa alayhi salam tan keɓiriten moƴƴere allah e yurmende muɗum jaray ɗum en wuro maako wato aljanna gam nder ayaje ɗe en nani bumɗo o tabbitini yurmende allah e moƴƴere muɗum tan yamɗitintamo gam non en nani annabi isa alayhi salam wimo ɗo wumtu hulare maɗa yamɗitinima ɗon e ɗon gite maako mbumti o tokki yesu emo manta allah gam non bandirawo aman hettinittoɗo ko wannatama fuu waɗu imanu e annabi isa alayhi salam toroɗa yurmende allah e moƴƴere maako bo bumɗo lallay se ko wala a yi'a e bawɗe allah o yamɗitinte daga ko iri nguya nyawu gannayguma allah jomirawo hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maɗa jaɓa bo bumɗo gaɗa imanu e allah e annabi isa alayhi salam kisnomo o liloyi gam keɓa yurmende allah e moƴƴere muɗum jaray ɗum ma wuro allah wato aljanna allah jomirawo ɗawtana en imanu dow ko nanɗen ɗum amin.